Champion bar.
Panelipo mo tan moyo liba bahika yewa bongo ta mizi watanganyika maito to 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 subiri kidogo nataka kunena mi mwenzako
jemalebeke
yako nakupa chuko shika mo
shika
acha kuvunga vunga mwenzako nakupa moyo
shika
acha kulinga chuma anakupa moyo
shika
acha kuvimba vimba mwenzako nakupa moyo oh oh oh
shika shika moyo 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 shika mo shika moyo baby shika mo moyo moyo shika mo shika moyo oh 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 hey.
Moyo, shika mtema, chaneli na yumba shika shika antena Shika toyo, kuja tena, gali yako nishagiza iko kwa kontena Serious, moyo mekudondokea serious Serious, hakuna wakukompea serious Upona tukuto flani, saa sita apo kifwani Shika shika apa kifwani, I like that, you so funny
Asa usisite shika yo Siogope shika yo Sisi te shika yo Siogope shika
yo Shika moyo
Shika
Acha kufunga funga Mwenzako nakupa moyo
Shika
Acha kulinga chuma Anakupa moyo
Shika
Acha kuvimba vimba Mwenzako nakupa moyo oh, oh, oh.
Shika Shika moyo 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 Shika mo Shika moyo baby Shika mo Moyo moyo, shika mo, shika moyo, oh oh, baby.